Nokia. Yabona manje kumoshakele isibaya. Yangeni intwana manje yenze kuphela. Keep it neck and yonke into sengiyiba. Uthanda uThembu yena uthanda ufuna iPorsche. Manje mina uma ngimthembisile iVorse. Manje baze manje sikhesta isiPorsche. Yenza kuphela anginandaba ngoba it's soft. Impili right, igazi right. Siyabangena senza kuphela sinandaba. Repeat love high. Mani nama sebenzile udedu achivile sekimile abanye bathukile uThembu uthena kumina ufuna iPorsche manje mina ngamtshela ukuthi angifuni noise yena uthanda ama toys mina ngithanda ama choice manje ngenze njani ngoba mina ngimthanda manje ngenze njani ngoba mina ngimthanda manje ngenze njani ngoba mina ngimthanda. You get the journey, go on in and I'm touched.